Karibu Sound.
Nitete dunia pa sasa pa berere.
Producer Michael.
Yani stressi kujendekeza, stressi kujitakia. Uyapondara kufa kwa jama isha ndo haya.
Kidogo, utaila kidogo.